Yao, kila mtu wa jasho upata malipo ya jasho lake. Mafia boxing yo. Tulianza kama mchicha, sasa ni mbuyu. Boxer wote taficha, funika vibuyu. Atupo chip, sisi expensive. Hapa kati ya kaichi na pewe maji. Plani kuu kuitawala Afrika, Ulaya, Asia, next America. Mafia boxing, mafia chata. Mafia boxing, nadhani mshatupata. Tuna side China, aka Bulldog. Ana pumzi ndefu kama isi dingo. Talelo amiri mina mwita King Kong. Ana piga padi na nachapa fimbo. Ukitaka amani, ungana na sisi. Chonda chonda siku ponza ibilisi. Ukajo lingoni, ukaleta uhanithi. Ushaga kwenu, unaziku alamisi. That's me. That's me. That's me. That's me. And you know what I mean. That's me. That's me. That's me. That's me. And you know what I mean. Hizi pembe nne nazimudu kinoma. Blue kona blue red lazima utashonwa. Hizi pembe nne kama ghetto mesoma. Napata wala kote kama Masai na Boma. Ibrahim Mafia, knockout master. Hatuna muda kuchezea pumzi wa shakata. Time ni sasa, moto ushawaka. Hatupigi makota, tunacheza kisasa. Salmin Kasim, aka Mizinga. Johanna Mchanja, kompyuta isovimba. Hatupige wapi, yatakuja tu. Ukiona uelewi, surrender mikono juu. Yapo makundi mengi lakini hamtufiki. Hatuwa wazi nyinyi, tunaiwaza TMT. Juma Thabiti D.O. Johnny bye bye. Chorizo Magoma wakicheza tafurai. That's me. That's me. That's me. That's me. And you know what I mean. That's me. That's me. That's me. That's me. And you know what I mean. Yo. Hey yo, Frankie,
I love this game.
Yes,
I love boxing. Woo. Na upenda mchezo na upenda. So na upenda kwa sababu ya hela, na upenda kwa sababu upo kwenye game yangu. Woo. Woo. It's a mafia boxing.
Kato Machemba
around the world. Woo.
Hey yo, Frankie Shagembe, Master Punch. Pa, pa, pa.
Wameka.
Hey yo, Lukman Kimoko. Hey yo, Kadabla.
My man, Kadabla, Ibra. Zayumba Junior.
Hello. This is Medi. Woo. That's me. That's me. That's me.